Tukyuse nnyo ontisiza tewali bw'otyo oguddwa tokiraga nnyo ekibya tetofayo oli mulala ze namanyiro li gwe nasooka okulaba oli mulala lwaki nindebisukka wano anedda ndabikanga kulondola ndabikanga kubuza emirembe funyemu ekirowoozo njagala kukuwa mirembe olaba otya kino bwe tukita ekintu tukite babibyo tukite nkuleko ndeke tuleke kwebuzabuza naawe olaba tukite nakyo kigwe ngamba tukite babibyo tukite nkuleko ndeke tuleke kwebuzabuza naawe olaba tukite nakyo kigwe kijja kunnuma nkimanyi nja kukaaba nja kubula omubiri bwe bibeera bwe bityo bijja kunchallenji nga ino bajja kunsekerera binnume bwe bibeera bwe bityo ebyo byekubira n'otokwata kyokka n'otofaayo nti onabadda nkubira agamba kibambi kikyo kundowoozesa ebingi ekintu tukite babibyo tukite nkuleko ndeke tuleke kwebuzabuza naawe olaba tukite nakyo kigwe ngamba tukite babibyo tukite nkuleko ndeke tuleke kwebuzabuza naawe olaba tukite nakyo kigwe gwe bw'ondaba olaba nkomye nze bwe ndaba it's not too late eyo waliyo wange maybe gwe tewali wange eyabalala bankaba maybe gwe tokiraba ekyo o pretending ondowoozese tondiko oli muyaye kankute ndabe bwe nfa kankuto ofune essanyu abo bakugase bwe mubeeyo nze ndeka mbere gye ndi kusaba tonoonya siri kunoonya kankute kwerabire gwe tewalina kuba wange ekintu tukite babibyo tukite nkuleko ndeke tuleke kwebuzabuza naawe olaba tukite nakyo kigwe ngamba tukite babibyo tukite nkuleko ndeke tuleke kwebuzabuza naawe olaba tukite nakyo kigwe.